da ekkitinol chapande jeedidi won kangol wonete bawde Isa wallottawe ha Markus fasluji 4 yago jeego den Matta fasluji 9 yago 10. Assalamu alaikum mon sobiraabe heditobe, min kofni on be inde Allah jawmu salama giddo ko moy fama e do dow lawol gonga kungol o mabbiti o heba salama gonduka be mako ha foroy. Min ceerake gartuki amin hande nga waddan gon siriya mon ka lawol gonga ko nder siriya men ragare ha en darino mawbe dina yahudu en donno pele Isa e be dabbitino barugo mo ngam o wino Allah woni baba mako. Be numino kadi o foti be Allah kal enden mobre duunde donno tokki jawmirawo Isa ha o yahanno fu chaka mobre man wotbe nuddinino ko wiyata e yebre wonde bo salino nuddingo mo ha nder nuddinnobe mo Isa subi fukaraabe sappo e dido ngam be gonda be mako e ngam o heba nelugo be andingo kubarwol belgol ngol kisnowo mo Allah neldi diga asama. Fukaraɓe sappo e ɗiɗo ɓe Isa subino gonete Simon bi'eteɗo no fahin Pierre e andire laatiɗo daydaɗo gal dada e baba be Pierre, Yakuba ɓi Zebede e be derɗum mawnirajo Yohanna, yimɓe nayoɓe gawoɓe no. Fukaraɓe luttuɓe gonino Philip e Bartelemia, Thomas e Matta jomnowo, Yakuba ɓi Alafi e Tadde, Simon andaɗo ngam woɗugo kugal mum nder lesdi muɗum, e Yahuda Iskariot tamminoɗo hokkitirgo Isa. Ndaɗo woni kadi fukarɓe sappo e ɗiɗo yadannoɓe be Isa. Woodino bo rewɓe ɗuɗɓe tokkino Almasihu ha o yata fuu, kamɓe goni Mariyama mo ɓe mbiyata fahinta Madeleine mo Almasihu hurguno ginnaji jeeɗiɗi, Jan debbo Kuza naibijo Hirudus, Suzan e woɗɓe feere. Ɓe ɗonno mballira ye Isa be sembe maɓɓe. Bana no giruɗen ɗum kadi yimɓe kaydinino ekkitinki Almasihu ngam o ɗonno ekkitina be bawɗe ɗe modiɓɓe maɓɓe ngalano ɗum. Bawɗe e laamu Isa haɗayno dow kalimaji tan ɗum wangi digam kayafiji ɗi o huwanno. Keɗitoɗen ma kadi ko bindi ceniɗi mbiyata, ngam laamu Allah wangata be bolle sey be bawɗe. En jaho yeeso jonta ngam tokkitingo haala Isa Almasihu ha keɓen daren bannoye Allah dumiɗo hokkirimo bawɗe e laamu dow kala takle e kala laamu lesdi ndi fuu. En puɗɗan jangugo ha nder linjila Markus ha fasluwol 4. Bindi ɗon mbiya, nyande majum nde hiiri yeeso wi'i pukara'en muɗum sey en ero ha gaɗa weendu. Ɓe acci mobre, pukara'en nasti kombewal ngal yeeso arti ɓe nastugo. Ɓe koosimo be maɓɓe ɓe ndilli, kombeje feere bo ɗon ton. Hendu saatundu ummi yuuge ukki dow kombewal ha ngar heewi ndiyam. Yeeso ɗon ha sakkitorde kombewal, o ɗon ɗaani, hoore maako ɗon dow waflaare. Pukara'en maako pindinimo mbi'i, Modibbo, a faalaka en ɗon kalkana? Yeeso ummi umri hendu de'u, weendu bo sirwa. Hendu de'iti de'ere mawnde laati. Nden yeeso jami ɓe, ngam ɗume on kultori? Koni on nuɗɗinta? Amma ɓe kuli masin, ɓe mbimbitindiri, ɗum gorko moye o, ko hendu e weendu bo ɗowtantomo? To yeeso wardi be pukara'en muɗum ha lesdi Gerasene'en gaɗa weendu. Nde o wurti kombewal, goɗɗo marɗo ruhuwol kalnugol wurti nder genale, wala bawɗo haɓɓugo mo ko be callalluji. Nde ɗuɗɗum yimɓe kaɓɓunomo be ge'elle e callalluji, amma o ta'i callalluji ha juuɗe maako. O yewi ge'elle ha kosɗe maako, sembe maako salori eltandomo fuu. Jemma e naange oɗo yiilo caka genale e nder koseje, oɗo hoola, oɗo yarna bandu maako, oɗo yara bandu maako be kaa'e. Amma nde o ewi yeeso, o wari be doggugo o sujidanimo, o woki o wi, an Yeso biɗɗo Allah bangiro, ko daɓɓata ha am, mi torake ma be inde Allah ta yangitam. O wi'i ɗum ngam Yeso wino, an ruhuwol kallungol wurta gorko o, nden Yeso jamimo noyi inde ma, o jaabi inde am mobre ngam min ɗuuɗi. O tori mo ɗuɗɗum ta o riwa ruhuji diga lesdi ndi. Woodi tokkere gaduuji ɗuɗɗi ton ɗiɗon dura bange koseje. Ruhuji go tori Yeso, nelmina ha gaduuji ngam min nasta nder maaji. Yeso dungani ɗi, ɗi ngurti ɗi nasti nder gaduuji, ɗi caamni ɗi do'i diga dow fomonde towunde nder weendu. Gaduuji fuu kalki, ɗi dillani 2,000. Duroɓe gaduuji ndoggi ngecci hala majum nder wuro e ha kauyeji. Yimɓe ngurti ngam ɓe ndara ko waɗi. Ɓe ngari ha Yeso, ɓe ngi'i marnoɗo mobre ginnaji goɗon joɗi ɗon ɓorni. Hakkilo mako bo de'iti, ɓe kultori. Yiɓe ɗum ngecci yimɓe ko latani marnoɗo ginnaji go'o e gaduuji. Ngam majum yimɓe tori Yeso o dilla o wurto keri maɓɓe. Nde o nasti kombewal, marnoɗo ginnaji go tori mo, accu mi yaada be ma. Amma Yeso dunganaki mo, o wimo, hootu ha yimɓe ma, yeccuɓe ko jawmirawo huwanima fuu, eno o endirima bo. Kanko o dilli o sali lesdi mbiyetendi Gure Sappo. Oɗo yecca yimɓe ko Yeso huwanimo, ha yimɓe fuu kaydini. To, Yeso erti wendu warti ga'en. Yimɓe ɗuɗɓe mofti ha maako bange weendu. Goto ha ardiɓe suudu waajago Yahudu en wari, inde maako Jairus. Nde o yi'i Yeso, o sujidi Yeso muɗum, o tori mo ɗuɗɗum o wi'i, ɓingel am deyel nyawi ha badake maayugo. Useni war, wallin juuɗe ma dow maagel ha ngel hisa ngel yeeda. Yeso dillidi be maako, yimɓe ɗuɗɓe njaadi be Yesu, ɓe ɗon ɓiɗɗa mo. Woodi bo debbo feere ton, 12 o nyawi nyawu ilugo ƴiiƴam. O yehi ha hurgoɓe ɗuɗɓe, o majjini jawdi maako fuu, amma nyawu maako waɗai dama sam, sei tullitidgo. Nde o nani habaru Yesu, o wari nder mobre ɓaawo maako. O numi, to mi heɓi mi meema ko limce maako tan mi yamɗitan sike. O meemi limce Yeso, law ilugo ƴiiƴam maako ta'i, o maati nder ɓandu maako, o yamɗiti bone maako. Amma Yeso andi sembe wurti ha muɗum. O wayliti caka mobre, o ƴami, moy meemi limce am? Pukara'en maako njaabi, aɗon yi'a mobre ɗon ɓiɗɗe, noy ƴamrata moy meemi yam? Amma Yeso tokki laarugo ha o yi'a mo waɗi ɗum. Nde debbo go anditi ko laati ha maako, o diwni ngam kulol, o wari o sujidi ha kosɗe Yesu. O yeccimo gonga man fuu. Yeso wimo, ɓingel am nuɗɗinki ma yamɗitinima, ya jam yamɗitit bonema. Diga Yeso timminay wolwugo tawon, woɗɓe diga saare Jairus ngari mbi'i, Jairus, ɓingel ma maayi, accu damugo Modibbo. Amma Yeso hakkilanay ko ɓe mbi'i, o wi'i Jairus, tahul nuɗɗin tan. Nden o accay ko goto yaada be maako, sei Piyer e Yakuba e Yuhanna derɗu Yakuba. Nde ɓen jotti saare Jairus, Yeso nani mobre ɗon hoola, ɗon woya, ɗon ngulla ɗuɗɗum. O nasti o jamiɓe, koni on mbaɗata hoolo e bojji? Ɓingel maayayi ngel ɗaani non. Ɓe fuu ɓe ndaarimo bana ginnaaɗo, ngam maajum o wurtiniɓe. Nden o hoyi baaba ɓingel e daada maagel e pukara en tatogo, o nasti ha ɓingel woni. O nangi jungo maagel, o wiingel, talitta kumi, bana wi'ugo, an ɓingel miɗon wi'e umma. Law ɓingel deyel ummi fuɗɗi yahugo, duwi maagel 12. Ɓe kaydini masin, amma Yeso yecci ɓe ɗuɗɗum taa ɓe andina ɗum komoye. Nden o wi'i dokkel ngel nyamdu seɗɗa. Yeso ummi nokkure majum dilli, nde o ɗo tokki laawol wumɓe ɗiɗo tokki mo. Ɓe ɗon mbiya be sawtu, aan Yeeso mbi Dawuda enɗumin. Nde Yeeso nasti suudu, wumɓe ɗiɗo go ɓaditi mo. O ƴami ɓe, o nuɗɗini mi woodi baawɗe wallugo on na? Ɓe njaabi mo, oho Modibbo, a woodi baawɗe man. Nden Yeeso meemi gite maɓɓe wi'i, ɗum laatano on bana o nuɗɗini. Law gite maɓɓe mbumti. Nden Yeeso barri ɓe wi'i, taa goɗɗo ko gooto nana haala ka. Amma kamɓe ɓe njehi ɓe cankiti habaru Yeeso nder lesdi maajum fuu. Sa'i ɓe ɗon dilla, yimɓe ngaddan Yeeso goɗɗo mo waawata wolwugo sam ngam o woodi no ginnawol. Yeeso riiwi ginnawol man, muukaajo fuɗɗi wolwugo. Yimɓe kaayɗini masin, ɓe mbi'i, huunde bana ni meeɗay yi'eego nder Isra'iila sam. Farisa'en mbi'i, laamiiɗo ginnaaji hokkata mo baawɗe riiwugo ginnaaji. To Yeeso ummi haa ton, o lorti haa wuro maako. Pukara'en maako tokki mo. Nde nyannde siwtorde waɗi, o fuɗɗi janngingo nder suudu waajaago Yahudu'en. Yimɓe ɗuuɗɓe ɗon ton. Nde ɓe nani haala maako, ɓe kaayɗini, ɓe mbi'i, haa toye o heɓi ɗum? Hikma kaye o heɓi? Noy o huurata irin kaayefiiji ɗi? Naa o cehoowo na? Naa o ɓi Maryama e derɗu Yaakuba e Yoses e Yahuda e Simon na? Derɗiiko e rewɓe boo, naa ɓe ɗon ngondi be meeɗen haa ɗo na? Ngam maajum ɓe cali mo. Yeeso wiiɓe, yimɓe ɗo teddina annabojo kootoy, ammaa nder lesdi muuɗum e caka banndiraaɓe muuɗum e yimɓe saare muuɗum o walaa teddungal. O heɓaay huwugo kaayefiwol konngole ton, sey o wallini juuɗe maako dow woɗɓe nyawɓe, o yamɗitini ɓe, o haayɗini ngam ɓe ngalaa nuɗɗinki. Ɗaawo maajum Yeeso yehi haa gure lesdi man fuu, o anndini yimɓe, o moɓti pukara'en maako sappo e ɗiɗo, o hokki ɓe baawɗe dow ruuhuuji kalluɗi. Nden o neli ɓe ɗiɗo ɗiɗo, ndaa ɗo woni wasuyeeji ɗi o hokkino ɓe. Ndaa miɗon nela on bana baali caka caafaali, ngam maajum laate on ƴoyɓe bana boɗɗe, on ngalaa ayiɓe bana pooli. Ammaa ndeene koye mooɗon, ngam ɓe njaaran on kiita, ɓe ɓoccan on nder cuuɗi waajaago maɓɓe. Taa kule waawan ɓe mbarugo balli mooɗon, ammaa ɓe mbaawata mbarugo yonki. Kule Allah baawan ɗo halkugo ɓanndu e yonki fuu nder yiite jahannama. To taa nume mi wari ngam mi wadda jam haa duuniyaaru. Mi waraayi ngam mi wadda jam haa duuniyaaru, ammaa ngam mi wadda kaafaayi. Mi wari ngam mi waada ɓiɗɗo gorko be baaba mum, ɓiɗɗo debbo be daada mum, esiraawo debbo boo be esum debbo. Yimɓe saare goɗɗo laatoto wayɓe mo. Koo moye ɓuri yiɗugo baaba muuɗum malla daada muuɗum dow am, he'aayi wondugo be am. Koo moye yiɗi hisnugo yonki muuɗum, majjinanki. Ammaa mo majjini yonki muuɗum ngam am, heɓtanki. Aamiina. Bana ni kadi en ndaari hannde no Jawmiraawo Iisaa hewruno be baawɗe Allah nder bolle e kuuɗe muuɗum, be jaanyugo haydinaare moɓre ƴamannoonde. Haa toye o heɓi ɗum? Hikma kaye o heɓi? Noy o huurata irin kaayefiiji ɗi? Diga toye kadi Iisaa heɓino baawɗe e anndal man? Ko paameten kam, o heɓayno ɗum digam nokkuure feere. Ammaa kanko be hoore maako woni baawɗe e anndal Jawmiraawo urnaaɗo takle. Iisaa huuwi kuuɗe Allah fuu dow lesdi, ngam haa o sappina yimɓe toye o iwi e kanko o moyeejo. O laamanake no kala tagdi e baawɗe goɗɗe fuu, ngam kanko wi'eteno Ruuhu Allah, Kalimatullah, waato o Ruuhu Allah, o Ruuhullah e wolde Allah. Kanjum waɗi Iisaa marino haaje kalimawol gootol tan ngam de'itingo henndu e yamɗitingo yinnaaɓe. Baawɗe Allah fuu ɗon no nder maako. Ngam maajum waɗi o foti nyawndugo debbo kaylanɗo waɗi duuɓi sappo e ɗiɗi. Debbo o majjinino ceede mum fuu haa wurgooɓe e soodugo lekki koo ko nafi. Ammaa yaake nde o meemino limce Iisaa, o yamɗitino. e yakende Isa memi gite wumbe didono der fimed be kepti gite mabbe. And then hafa hin baude Isa kadaino her yet betan o mari baude do wade bo gamaju wadi o awi ummitin go biddo maydono teddungal almasihu buri no gar annabojo tan gam kanko be hore mako o walde Allah geto ko chudono bandu neddo oho walde Allah don wi'a en kala baude laamu hokkama no ha mako gam majum to on holi be Isa almasihu ban kisno e jawmirawo on marata haje fayin hulugo kodume na wade na ngendam na ruhuji kalludi na do ko tammi hebugo ma jonta e na do ko tammi jippago doma en marata haje fayin gam bilugo dayaji mallama hokkugo dokke ha ruhuwol aynowol on gam jawmirawo Isa aynan on kanjum bindi mbiyata der almasihu en don giya Allah eno o waifu to on kauti be almasihu on godi kautal be Allah bo almasihu buri bawreji e ruhuji fumangu ya sobirabe on marbe holare ha on mo buri bawreji e ruhuji fumangu malla on don dabbita ha jonta fayinte dingo bawre e lamuji gondi do duniyaru ndu use komon be watan go amin hakkilo der siriya yeso ha to Allah jabi en tokkitinan jangde men der linjila en daran banay Isa janginiri ummatoje be baldi to on godi jamde do ko darden hande do bindane min alawol gonga ku be pekaran ruwa marwa kamerun midon lorni tarum lawol gonga ku be pekaran ruwa marwa kamerun Allah barkidina on hinna on e o hokka on bawde numtugo ko wonde Allah wi'anta almasihu der almasihu en don giya Allah eno waifu.